sagala bimanya olukulaba ku mutima ne gunkuwa kirabika biwambisa mwolaba tebimala oli muntu kidala atasaasira atasobola kujukira ebyewankola oli mulungi bangi bakwegwaniza obulungi bwo bwakusala toyina mpisa kale n'ennyoko yayonsa n'akuza nakati tamanyi ti n'otegeera oyosa nakati walowooza nti nofuuse ezolo n'onunya buli lunaku ng'olowooza nfuuse ezolo n'onjasamira mu kyemisana n'ekyeggulo n'onyigiriza omutima bwe ntyo n'ensalawo ekisi dala wali musomesa nze ndeka ebya ddala wantama ekisi dala wali musomesa nze ndeka ebya ddala wantama akadde ennyuma kasanga osobola nze naawe kwesanga kale yadde bangi bakwegomba sisobola kusonyiwa neweetonda ati obulamu bwange bwakyuka nafuna ndabirira ebitama ebyamyuka kyaddaaki namala n'enkoowa nga ntambula naawe yagala yasiya ekisi ebya ddala wantama ekisi dala wali musomesa nze ndeka ebya ddala wantama ekisi dala wali musomesa nze ndeka ebya ddala wantama ekisi dala wali musomesa nze ndeka ebya ddala wantama ekisi dala wali musomesa nze ndeka ebya ddala wantama n'ebikwatako saagala bimanya olukulabako mutima ne gunkuwa kirabika biwambisa mwolaba tebimala oli muntu kidala atasaasira atasobola kujukirwa ebyewankola akadde ennyuma kasanga osobola nze naawe kwesanga kale yadde bangi bakwegomba sisobola kusonyiwa neweetonda ati obulamu bwange bwakyuka nafula ndabirira ebitama ebyamyuka kyaddaaki namala n'enkoowa ebya ddala wantama ekisi fikiboyi management anti yakatuwadde.